cyane
Mana yacu
turayishima
kuko
yariye mbabazi iterana abana bayo niyo mpamvu twese tuyishima cyane
Mambo,
twese, tuishima, cyane.